ɓawo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde altinere alal bari jetti lewru mars hitande 2017 sappo e jeɗɗi yamde sokkido studio tamani ɗo ɗum woni hollitinde wiide jottinonoɗo kabaruji ɗi kikkiɗe hannde yo Oumar Wayi Gallo. Sekirab on kompetitte wiide ñalawma jamminaɗo ɗo woni keeƴanaɗo rewɓelle addunaɗo Allah ɗum fuɗɗiɗo yambereji gaɗama ɗo boma ko ɗo hollitama wiyede du ko yata rewɓele temeɗe temeɗe jalle ɗiɗo yambereji wattu joni yoga e haalaji ɗi fu jowi kono rewɓele ɓe kani heɓude ɓantare muɗum hen. Walde nde noddirta kafo wonde le leydi meɗen ndi kanko laamiɗo ndeɗo fedde o holliti wittaɗe wiide sariyaji ɗi ɓamama le leydi meɗen ndi kanɗe huncande rewɓe hoore fa hande ɗiɗo sariyaji tabaka ɗiɗo yambereji gaɗa to tumbututo cawede wiide wattu jonoyɗo hanno wadde toon fo saabi nde ɗo kolliti wiide wayde jam e deƴere ɗum mata to tumbutto kamɓe rewɓele ɓe bonanda ɗi jetti hitande 2012 ɓe mbiya ɓe kaja tottede haqqeji mabɓe. Keƴaɗo walde woni faamu gonɗo le leydi meɗen ndi o holliti wiide rewɓele ɓe aɗa jogui tiɗalaji mawɗi fa ɓeɗo rewɓe ɓele ɗiɗo tiɗalaji keɓene jogolo wi wajibu tan rewɓele ɓe ƴeeya yalla hono jangguinirte jande ndeno laati fuɗ yalla ne keɓa do hen hakkillaji lobbi sakira ɗum no sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo kikiɗa hande ɗi ɓatte radio ji ɗi fa gasa bisimilla moɗon e heɗade. Yambere nde noddirta wi mars nde ɗiɗo yambereji gaɗama le leydi meɗen ndi rewɓele temeɗe temeɗe matali e nokko wattu jonoɓe kolliti wiide ko woni imma dara mabɓe ɓe ƴeewa yalla hono rewɓele ɓe kani hentirde ɓantare le leydi ndi caggal muɗum du haalaji kewɗi kalama ley heno rewɓele ɓe kani heɓirde ɓantare ɗum won nayirinde banggal keɓe ɓe kolliti ɗiɗo haalaji fo kalama toon fa yetto heno haqqeji rewɓe gorri fa keɓen famtade keɗe Ousmane Dikko.
Ley mali ɗo fayso rewɓe ɓuuri hewde e dullayo kamɓe ɓuuri hewde caɗele e hettinede sera fa warda e hennede ley golleji ɗi gana dumiɗi ɗi kewa jobdi du ngol hettinigo sara ana e ko haɗi ɓe hennede e ley dabareji golleji politikaku hono keɓal leydi na ñamale ana e ko faddi du ɓeɗo rewɓe hennede e dabareji politikaku keɓe kañum e neɗɗaku rewɓe kere du daraniɓe tan hono golleji ley cuuɗi ngala satuji ɗi wattu daranade hono golleji goɗɗi jogiɗi battane keɓal ley jaɓande politikaku leydi banggal rewɓe ñandenoga e nayyi lewru novembre 2010 ndu ɗum PNG gohorma mali ɓami aadi saganade fa ɓeɗo rewɓe jalta e luggere keɓa ɓamtare du dabare PNG mali o nayani ɗum du e ɓeydande ɓeɗo rewɓe bawɗe keɓal fawarde e andande ɗoɓe dari ley yirwere e keɓal fu yalla eɓe natta e ley dabare golleji kañi e poral ley keɓe golle kañum e battane mum sisili ka ɓamaɗo ñande 8 mars nde woni ɓamtare debbo e keɓal muɗum ley aduna golle wondi e yarude yeeso ana hollita rewɓe hewɓe ana jiɗi huncanede hoore fa hannden yalla hakkeji mabɓe ana kewte ɓeydi hen école e temedere fu capantaton ana kani hennede e ley golleji laamu fawarde e wotanede fa ɓamtare mabɓe laato baale hono rewɓe ɗe ana gikkani sere banggal ɓamtare e rende hakkeji rewɓe waran ɓamede
ley ɗiɗo yambereji kanko laamiɗo fedde nde noddirta kafo nde wattu joni o holliti mettima ko o wi sariyaji ɗi ɓamama ɗo maliɗo ɗiɗo sariyaji fa hannden tabaka kanko noddirteɗo Oumou Touré o wi fa yirwere waɗa ley leydi ndi wajibisina rewɓele ɓe du tuuge keɗe komo sifi do hen do faccitago Mouhamadou Sama Sekou.
Leydi men ndi signe talki kewɗi puncanoji hoore heɓegol hakkeji rewɓe banggal keɓal golle e kabaru politique kakudi gollaka ko woni caɗele mawɗe ɗe e hakkille am ko hani jaati yo anditinde wiide wonko rewɓeɓe mbawi eɓe paabo dun yirwere leyɗe ɗe sikki wala fay wakkat joni o ɓeɗo rewɓe ana paabo faysoɓe noddaka fayso ɗum ɓe jeebama ndenno yo hultinde bawɗe mabɓe wadde imadaraji jonno yo leydi ndi jeeyi nawtorade ɗeɗo bawɗe rewɓeɓe no haniri ana hani ɗum rewɓeɓe nawtoroɗe nder golleji hewtugol jaam deƴere e dewral e kañe ɗum martinde kumpa e ɓeydande yimɓe le faamu yalla kawra na waɗa dow projet ji nafooji mo foof e meɗen
ɗiɗo yambereji ɓe kolliti wiide heɓaka waɗede to tottumbututo saabi de wayde jaam e deƴere mata toon le ñalawma hannden o wattu joni o rewɓele ɓe bonana ɗi jotti to hitande 2012 ɓe mbiya ɓe kaja tottede haqqeji mabɓe tawede wiide baale ONG ngaji ɗa no gondi e gollude toon fo ɓe mbi wala fof koɓe mati wakkati joni ono ko nayiri banggal haqqeji mabɓe keɗe kanko noddirteɗo madame Touré Houlimatou Cissé kanko laami walde APDF to tumbutto omo e rewɓele ɓe toraji ɗi jotti wakkati tiɗalaji ɗi gonno le saha leydi meɗen ndi komo sifi dow hen dow faccitago Mouhamadou Sama Sekou.
Eɓe domi tottede hakkeji mabɓe ɓe ɓamanama aadi jaati banggal limtugol mabɓe won ONG ji kolitiɓe wiide ɓe gatanama hakkille banggal saria kay hakkille amen ɓe paabaka fe banggal muɗum koɓe gaɗi tan yo limtude kala tiɗallaji ɗiɓe jogui e fuɗɗode golleji ɗi won kolitiɓe noon wiide ɓe mbawata feyɗanade ɓe batte sade fuf be koyda do torraji ngadaali fawde mabbe denno hono bimini be limti dido kabaruji e koki be aadi wattande ba kile bangal sariya ka fa hande dum dawraka bangal adon mabbe kay mbawta hande on hakika hono futu be barata sabi sade fuf so limti gulana wade yimbe lebbe be mbowjide be tan ngarata ka bobbe gonton be jida fe matede
fa hande do dido golleji kanko horeji leedi do Ibrahim Boubacar keita bete hande o matama le yambereji di o holiti wi do hono bonandaji ngattede wakkati fu fewde e sukabe robbe di an hada leedi di yaade yeso kede kanko Ibrahim Boubacar keita o ko mo sifi do hen do facce tango Ousmane Diko
wi jeyi maltema
gonga yami do torri se yoga bibbe men rewbe kebi torraji warbe yogabe dofebe du wadbe war hore bido wattani hakkilo tele ndam mabbe boy wonkiji mabbe le golleji bondereji di ngala hono mudun o golle an haani selde le mali men fawarde e le nedda ko meden fu o golle manata en ko wana jannido tan wana bo tiagal bangal gonaki nedda ko meden fu yingo aduna du ana go wana du seyningo yo famande kebe jobdiji rewbe ana pamdi e do di worbe di dum haana
sunna pa normal
kanko kedaro fedde union africaine de holitan wed nelado makko nati leleedi ndi le majjo holiti wiido horebe leedi de dum won anniaji di bamno il arande nayridi bangal hono roobe le be ngori o holiti wiido anniaji hejo golleji mudum wadama kede kanko noddirte da madam bineta joppo kanko nelado union africaine le leedi meden di ko mo sifi do hen do facci tango Muhammadu Samaseku
de progres considérables
siki wala yirwere hantide hebama ka dum fuf etawede min taki wiido imadraji hewtugol potal hakunde roobe worbe e kanyo dum bamtare roobe na wuddi timmudi runde meden afrique de ana fulliti wadde weltere bangal watangol hakkilo e kabaru talki sariyaji yoga ka jawabuji majji na taadi fasane ania amen yawinde golleji dido talki di kanakobe amen e kanyo mine roobe be dawri gila dubi kewdi won ko fedde union africaine hetani roobe afrique be dubi di jukundirdi golle hejoji mabbe dido dubi di latigi sababu kabar mabbe jewteno haniri der runde afrique de su en taki der kirudi amen di chapane jetton do temedoro remobe be yo roobe non ka ngeddo fuf be ngala e kabaru gese de
accès à cette terre
kanko noddirteedo Maxime Hina tan kedjaado walde oni famde le leedi meden di holliti wiide fatiida laaji di roobe be jogi kebene jogal wajib tan je yalla hono roobe be kani janginiredno jandine laati fur yalla hakkilaji muude an bayito kede ko mo sifi do hen do facci tango Muhammadu Samaseku
il est admis et soutenu
nations unies ana jappani ana jingana dun am tare roobe bangal kebe ka nde yata tiagal sifaji yoga ana dido sifaji needi e nedda ko mabbe ko buri hewde roobe be ana ngada bangi sabi oro sifa needi e nedda ko huntana ko hore an hani roobe ko mun mbawa darnade kala ko woni kabaru jogola mabbe non du hani latade ka min tayi wiide wonande jalindi fuf ko buri hewde wobbe daronto kabar mudun bangi goddo dun kabar politique an wodi e do kudde fuf na jeeda e kabaru bamtare roobe bangal jande kay en tayi wiide en huntana hore ande ka ende fandi nafa bangal hewtul golle roobe be tawene an hani jande de lato sababu roobe e sukabe roobe mbawa na ko mun enno bangal kulentreji kewdi waltina dun hakkilaji mabbe
c'est propre blocage de mentalité
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekram jurni de jaylo onen les réseaux ngaji meden di fa hande en keddoto e nyalane heedenaani roobe ndo noddo to 8 mars de be kolitiwi to kuccalo to bete hande yambereji ciewdi ngadaama ton yibbe le dunki ande kanyen gonde hokkude roobe le gobbe tobe hakkilaji lobbitino jogo hono roobe le gollob le galleji diddo jogal lobbo sekuriten gardam faado yoro sodobe kolitiwi roobe le hurtibe kanye be hurta be kurta ki kanye en ngad ton fiugol bolon wattu joni o sekuriten gardam faado kaydobe litido no roobe lo gobbe tobe kanye ngadi balli guuji padele fa yottu e chaabune fewdo e sukaabe gobbe tobe kanye roobe lo uddaade le kasuuji mawdi to kayito ciagal moddo do litaade be ngadi balli guuji fewtude e dogotoroje gonde tonde se wuro tengardam faado an songo do yoga e halaaji di fu njowi ki ton hono bonandaaji ngattiide wakkati fu fewde e roobe to santobe ko liti wiide tiatir ngadi ngada ton fa yottu e yambereji roobe lo gobbe tobe be bami aadi wattu jono be mbibe cakkoto hono bonandaaji ngattiide wakkati fu e sukaabe roobe gobbe tobe kanye ko do gollinte golleji burdi sembe mabbe se wurute ngardam faado motti suudu baba be kolliti wi to yoga e halaaji fu njowi ki wattu jono honno nyaw jabbe to haani teedirede kanye nyawuji goddi kasen keɓeteɗi e fijirde min ɓuuri mutte garantimini renɗo bona mbaɗoɓe kolliti wiide walde kafo wonde tonde yoga e haalaji muɗum ɗi fu jowiki wattu joni no sukaɓe rewɓe gonɓe tonɓe kani janguirde l'école sikiraɓe sembe kabaruji ɗini jogini on ɗo ñalawma hannde ɗiɗiɗi ni kollitindi wiide mali fo e malgal muɗum ɗiɗo yamberiji gaɗama ɗum jetti lewru mars ndu ɓe kolliti wiide rewɓele temedde temedde mata wattu joni o honno ɓe kani firde dabareji elle rewɓele ɓe ana keeɓa ɓante ɓantare fati bonada e du gaɗe fewde e muɗum en ni le ɗiɗo golleji ɓe kolliti wi ɗum ono walde noddirte nde kafonde hono laami ɗum ndeɗo walde o holli metti makko wakkati joni o wi sariyaji ɓamaɗi ɗo mali ɗo ɗi ɗiɗo sariyaji tabaka ndeɗo yambere heɓa e waɗede to tumbuto saabi wayde jaam e deƴere ko woni ton ko ɗum woni rewɓele ɓe bonada e ɗi gaɗa fewde e muɗum hitani 2012 ɓe mbiyaɓe kaja tottede haqqeji mabɓe kanko keƴaɗo walde oni faamu gonɗo ley leydi meɗen ndi o hollitiwde rewɓele ɓe am jogui tiɗalaji mawɗi fa ɗiɗo tiɗalaji keɓene jogal wajib tan sina rewɓele ɓe naɓe janga no jandene laati fo yalla hakkillaji muɗum ana mbayɗi to sakira ɓi onono sembe kabaruji ɗumin jogini on ɗo kikiɗe hande ɗi fa hande kedde heɗade onno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi Thank you.